Okyawuliriza Mawulire mu Luganda ku Radio Buddu Radio y'omuntu wa bulijjo bwe tuba tweyongeddeyo, Paalamenti yagobye ekiteeso kya gavumenti eky'okuteeka omusolo ku ssente bannayuganda abakolera ebweru ze babadde baweereza kuno. Mu lutuula lwa Paalamenti olunaku olwajjo olwakubiriziddwa Sipiika Anita Among, Paalamenti yayisizza omusolo ogumanyiddwa nga income tax era nga Paalamenti bwe yabadde eyisa omusolo ogwo yagobye n'ekiteeso kya gavumenti okwagala okujja omusolo ku ssente abantu ze babeera batunze mu ttaka lyabwe awamu n'okugoba omusolo ku bintu ebyokwewunda. Kinajjukirwa nti gavumenti ebadde eyagala n'okujja omusolo ku bintu by'omu nju nga singa omuntu aba atunda TV n'afunako amagoba, gavumenti ebadde eyagala amagoba ago nago egajjeko omusolo ekintu ababaka kye bagaanye. Omubaka wa Mbale Industry City Karim Masaba agamba nti omusolo guno ku bintu ebimu gavumenti yabadde teguleese mu mutima mulungi kubanga tesobola kujja musolo ku magoba omuntu gatunze mu ttaka lye.
The law wants to make gains from the disposal of non-business assets officially recognized as derived income, and a person purchasing such an asset be compelled to withhold tax. Right, Honorable Speaker, we object to government's introduction or introducing a capital gains tax of 6% withholding tax on private assets like private land, real estate, or shares not listed under an active as an active business to personal home items like necklaces, television sets, beds, or furniture in homes. This bill wants passed as is will require that the buyer act as a tax agent and withhold 6% of the payment and remit it to URA. Right?
Minister Mubezo waguno naguli mu ministry y'ebyensimbi Henry Musasize ategeezezza nti omusolo guno ku bintu ebimu babadde baguleese mu mutima mulungi naye engeri ababaka gye bagugobye gavumenti nayo yasazeewo eguveeko. Omusolo ogugobeddwa gavumenti gwe yabadde eyagala okuteeka ku ssente bannayuganda bakolera ebweru ze baweereza kuno. Kalimu Masaba n'ababaka abalala bategeezezza nti omusolo ogwo gubadde gugenda kukosa nnyo bannayuganda abakolera mu mawanga ga Buwalabu abafuna akasente akatono ate nga bakafunira mu bugubi.
This is dangerous in our view to the economy. Why? Because we have very many of our young girls, many of our Ugandans who are going out there who are being chased. So in reality URA is looking at the money that these people are making. Because they are looking at, in their justification, they had looked at $500 million that is coming from majorly the Middle East as something that government needs to get some income from. But when you look at, for example, Saudi Arabia alone has 200,000 Ugandans. UAE has over 160,000 Ugandans. And most of them are doing the casual jobs like cleaners, the security guards, factory workers. And many of them are earning.